ngoba nempilo ngoba nga singangidalelwe ukudala kwami kwaba nempilo kwaba nempilo bambo lwami ngangicashe
We are speaking to my condo.